GetAtunes.com.
Sanate, sanate.
Analibo wanzago wankayesa kwa ogwata. Kuyanga nantsogolo ankagwidwa ndi manta. Ndizamu beza wina zabeza chikondi china koma. Kudi unyadile kuwalo dutse kaye ndima. Kudi utsewe kukoma kwa chikondi usweke kaye ndima. Ndiye dziwa kuti
sanate. Amuna wota za kukonde weo. Sanate. Alibo wina wage out there waiting for you. Sanate.
Mkupatsidwa, zingo tokoza. Ukamakonda, mkugondedwa, zingo tokoza. Ndikudziwa ugumila misozi yako yomwe wazikwilila munga wazako zomwe. Ndiwe ngelo, mapiko wako sawakomele pansi hulu kila tsejali na kudi chikondi chakati. Ziwa chikondi ndinjele, ina yikwela pamwala yina paminga yina pantaka yohuma komabe wosa kiva yingo yamba kutilila. Manta akopo kutengela kukombe, wako wako zasambila kudi ya za kukonde. Huku, dela nkawa zase piela zotalila ntima mwako kuyiwala kudi zipiela ziimilila kupola kwa mabala antima mwako.
Kaniza mutima si sovu takumbeta.
I know right now it's hard to see
kujisuza fambeta.
Yeah, yeah. Chiri yose chikama chitikas for reason me. So I need you to see kutenga kala wako siya isi umeza.
Amuna wota za kukonde weo.
Sanate.
Alibo wina wage out there waiting for you.
Sanate. Siyazi pita, si umaliza
yinate. Sanate.
Sanate. Oza kukunda.
Sanate. Amuna wota za kukonde weo.
Sanate.
Alibo wina wage out there waiting for you.
GetAtunes.com.